xarumo walbarashada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakoola muddooyinkan waliba iyo saaraan arday shalgadiisan oo ku baahayaan iskuulada Kiyaalan degmadaasi iyagoona ku qayb qaadayaan sidii ay u ansaari lahaayeen arday dhin waliba markaas ay ku dhisana tagwa college waliba isku kumidaya iskuulada Kiyaalan degmada Xudur oo ku qayb qaadaya xasaarista ardada aqoon fayl leh tagwa college ayaa waliba halka baradada maadooyinka shalgadiisan sigaar ah english iyo barashada computerka qaybo shalgadiisana tagwa college ayaa waliba u soo xaflada qalin jibin ah u soo qabaday arday baratay englishka iyo waliba computerka waana lama dufcadood oo shal ah dufcadii saddexaad oo computerka iyo dufcadii lamaad oo englishka munaasabadda ayaa waliba ku qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan maamulka degmada Xudur baad walbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale qoreen waliba xafladda ku hadalaya baad walbarashada aqooyana oo dalka dhaqanka iyo waalidiinta iyagoon sheegay in geega siyeed iyo ka faraxsiin heerka aqooneed iyo hadiran ulaadiyo
may kuma tahay dadka imaanaha helayay intay ka marayeen dalka walbarashada aan ku leeyahay kuma tahay laakiin haatan go ilaahay mahadii shukri leh han roo shal feedi arkor madan tikowad alhamdulillah rabbil alamin ilaahay ma daas iskule maalimeenta sharafta leh maardaasna leh anoo aniga naftada iyo markaa luwaa iyo mar iyo lama dhaafay asal jari marnaayaan way walma barada korto arfanka uu la saaday masa maskanta adkaati ilaahay ma daas shukri leh alhamdulillah wa kan geeke may baa amsina walkasta inta leenta laba qaad
si moogdin adduunyi way la roogay casriyootay irki la ka dareero aalada tiknoolajiyad tibatan kala dadan dhiibahayd siisin oxyntin adduunyo oo weyl rooge dadkii beer falow i hoola dhagow isku dhaafayno aaladin la iska hadlaayo aaladin la ku shaqeysanayo kaamir horti anti hafadheeda macaash la ku raadiyahay oo ulaad ku masruufahay saas daraadii mudan may laga marmaan nagata inaan naftay in nafto walaalo inta fidiyoba may liraayso anaka boori in wala barada laakin haddana dhiniga kombiyuutarada iyo aalada oo tiknoolajiyada si adduunyada la jaagaado in may liraayso la barad ana naftitiitay maramay go'aansaday intii ana la noolada korlaan walan baran intii noolada kor yeenbada iyo masaartay walaaga iska darsaday bilidka dhinigu ku gali laakin wala shaqeeyay waay hanagadi madaas ku dib wali baan saaday taqwa college muddo oo halsin oo aan english dhigaday iyo lix bilood oo aan computer baraday geeti hadee may malaay malaayiga may korroon abuurtay tii laguraaya intii ana
wala unan fadhiina may buwa arday qalin gibiyaayta ya xaflad diyon fadhiina mabruuq alena dhamaantiyo ardaydu sida suuradan leh oo may leedahay computer iyo ingiriis baradeen eediyada handadaalen jazaahumullahu khayran sidil ogi lanka hobus wal barada ya wala usakooti ka jari imeel usaseedi shal ogaade markii un xaqiiqadna ingiriiska oo kale hobaad luqada aada ka bartay aada afshee ku fiiridi biseeda goradaas lan wal gorada umiyidi lan wil baba aadi usadalli duwa baraasa laakin intus wal kasiy darsada luqad kale in si weheliida yeed muhiiman ah ingiriis haatoy mise arabi haatoy wala oo hata isticmaalaha yonka badan hobaad hata af soomaali wal kabaarka gal wal badan waayas af soomaaliga googlahan ka jar
dine kale da gudoomiyaha samafalka gobolka Bakool Maxamed Macalle Axmed ayaa dhawaayay iskuulada walbarashada ee ka badahay degmada Xudur isoonasaas oo kala xafladda ama ba farxadda la qaybsaday ardada qalinjibiidi
tii way ka faraxsanaa ani oo arday inta geen dhan oo magali balaan ah oo walbarashada ku qalinjibiyo anuu hor surugna oo atana ku bahi degmada Xudur ku bahi eelanka faraasayna runtii faraday mala koobo kor way mahad ko wasiyay ilaahay ku soka macallimiinta juudigin biidi oo ardaytan maana inta geen dhan walbarti ama hanay run haanti way balena ilaahay abaal sin ajnaatul firdoos ka war walena lankantin ardaya maana walbari way ba leer kore lan oo muftaahu lan oo maana qiimo lu lan deegaanka walbaha kordhiyo waanta